straight out of footballmusic.com.
Fue Mpalume.
Another Chester production.
If we're not going to heaven to our famous Lord Gaide. Resurrection 2016. Ipela Puela.
Guys, I'm funa chani. XYZ na misilani. Manje moya mboni tukwa na wai. Ni chani ni na mirakwilani. Sikuti ni vipanga ni chitila ine. Zini funo mbule mamutu kati ni kangiwe. Ni wambili wani yanga na kosi nilineka. Rapu ni ya chani ngati si uchinja. Sinili monga marapa zivena. Wamene wa marapa vaboza. Ine ni rapa pala ifi yanga. Oh, that's why uzonda. Is it in the one better than them? Is it in the one in a swag? Kubachila. But Zambia, let's just be fair. Kubwafia mula la mwamu.
Nilambine kubwafia mando pyanya. Ukufuma panji ya mutima wani. Nilo maneni. Nilambine kubwafia mapate. Apa mula mula ndu.
Nilo mavelele ni tata.
Angati tufidenze ko inatoka liti benzeli ko hapa ni wangati tomola kolokora pa umosi chikanga tomidia nani peza favorite rapper wa kontini akopela adia zati la piacho kwa mu ex back to the sender bushe XYZ ni mulungu XYZ anani peza mu game XYZ enzo nitambira pa TV nishi XYZ alikuboarding mazo mwenzo vina nikamisia koma mwaita na kawadika. Not even a nomination ita. Natini kambeko ya nari matusi ayo. Choneni, chembilomo, oliagli, chago titanyoko.
Nero maneni.
Amboy.
Apa mo na mo na.
Records Productions.